hei tikaro ake I te taringa. E whai ake nei ko ngā pūrongo kōrero o te wā.
Mauri ora e ngā iwi e whakarongo mai nā ki e nei kohinga kōrero o te waiariki o te moana ātoi mā wātea ko kahi Stephen Stenei. He māre kura kua whakawhiwhia ki te tohu hirahira rawātu kua aukatia te arahi koi I te ngahere o whakarewarewa. Kia ora. He honore nui kua utaina ki tētahi māre kura whakaheke werawera o te ao Māori te pai ki te rangahau anō hoki. Kua whakawhiwhia a ahorangi Linda Tuhiwai Smith o Ngāti Awa o Ngāti Porou ki te tohu hirahira ara The Rutherford Medal a te apārangi te Royal Society of New Zealand. He tohu hirahira tēnei te motu e whakanui ana, e tūtohu ana anō hoki I ngā mahi hirahira I ngā whakapaukaha o ahorangi Tuhiwai Smith. Hei tā Ngāti Awa, ko te tohu nei e tūtohu ana I te tino rangahau, I te karahipi, I te tangongitanga rānei, ki ngā kaupapa mātauranga koi ora me te pūtaiao, te hauora me te rongoa, ngā kaupapa ka taka ki raro I te pūtaiao. Ka mutu koi nei tonu tā te āpārangi, he tūtohu ake I e nei mahi hirahira o ngā tāngata e putai ngā hua mō Aotearoa. Hei tā Ngāti Awa anō I tērā wiki I hāre tahia ahorangi Tuhiwai Smith, rātau ko tōna whānau ki te whare o te kāwanatanga tēnei honore nui. Hei tā te apārangi I roto I tōna kai ārahitanga I te ao o te mātauranga, I panoni hia e ahorangi Tuhiwai Smith te āhua o ngā wānanga kia hāre tahiai me Māori, ki te waihanga I ngā wāhi e putai te mōhiotanga me te tauawhi o ngā kai rangahau I tō rātau suakiritanga. Ngā mihi e te ahorangi. Kua aukatia mō tētahi wā noi hō te arahi koi I te ngahere o whakarewarewa, whai muri I te kōkiri o tētahi kārearea I tētahi wahine. I pinea e te kaitiakitanga Rotorua Trails Trust, te whakaahua o te wahine me te whakamōhiwa no o te kaitiakitanga I te marea, ko te ara e kia nei ko Box of Birds, Wakati. Ko te wahine I kōkiri hia e te kārearea, he wahine mōhio mātau ana ki te kārearea me ngā haumarutanga. Hei tā te kaitiakitanga, ka noho kati taua ara mō tētahi wā kia noho haumaru ai. Ka noho kati te ara kia mutu rā no te wāhanga ōhanga o te kārearea. Hei tā te kaitiakitanga ki te kōkiri te kārearea, tētāia te pana noaiho I te kārearea. Ko te aronga o te kārearea I te wāhanga ōhanga ko te patu kia mate, I runga I te pōhehe he whakatuma ki te kārearea ki tōna ōhanga. Ara anō tētahi ara kai te tuwhera tonu ki ngā tāngata engari, hei tā te kaitiakitanga anō me whakaaro tuatahi ki te haumaru a kaua e whakatata ki ngā wāhi kai te kati ki te tangata. Ka tiake rā e ngā iwi koi nei noi honga kohinga kōrero o te waiariki o te moana ātoi mā wātea, ko kahi Stephen Stenei, kia ora.
Nā te māngai pō.